sola kulaba watenga enjuba obomwezi biyaka obulamu buwona amagezi gesiba okutuusa nga nfunye ekiso okuva jali
omulokozi Yesu gwe musana tambula 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 ne Yesu akukulembere omugoberere tolibula mukubo bwabanga kulembere omulokozi Yesu gwe musana tambula 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 ne Yesu akukulembere omugoberere tolibula mukubo bwabanga kulembere Sana buya keje baita omanyensi ya jula yone chizikiza basikilize pola walio kubajuna chofu nyeba wenga ko ziba siko zosika sulonga embele kumazinga gaita nena kuzise zemanyoni jiraba jiraburi renjiri